nami hadi mwisho. Nakupa mahitaji yangu, uniongoze hadi paradiso. Mapenzi yako nifanye milele, nishi kwenye mwito. Nishi kwenye mwito milele, nishi kwenye mwito wako. Sitowahi wahi juta, nikiwa nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, vuta vuta. Sitowahi wahi juta, karibu nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, oh vuta. Uwepo wako unifuate,
follow follow follow.
Oh, nisiwe peke yangu,
solo solo solo.
Mapenzi yako yanifuate,
follow follow follow.
Oh, nisiwe peke yangu,
solo solo solo.
Walisema sito make it, eti season yangu imeisha. Kile hawakujua ni eti Mungu wangu hawezi isha. Mungu akisema ndio, nani atasema hapana? Na tumebaraka bilioni, nani atatuma laana? So sitowahi wahi juta, nikiwa nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, vuta vuta. Sitowahi wahi juta, karibu nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, oh vuta. Uwepo wako unifuate,
follow follow follow.
Oh, nisiwe peke yangu,
solo solo solo.
Mapenzi yako yanifuate,
follow follow follow.
Oh, nisiwe peke yangu,
solo solo solo. Follow follow follow.